is Real Gentles Production.
This is song from RP. As pop.
Ndavesela be pamakala chikondi loko siti kudana loko zita futa maka antu sanga kambe uzindi kwila kwila thupila kati lako tiye tikondane tadipa sekumpata tabwela kaye kuno ndikutengele kuteni chikondi chathu iwe ndichada mundihavu uzindi chakuhani ngati na madingo vompozi mafulani.
Maikana pa status zai wendine mwina iziwe kofazi zuti ndiwa weka usama kaigire nkazi ndiwe nkazopo ulibeso manyazi kukandia ndikila nde kuti kuti makuzi zomwe ndi makukondela baby ndi zambi desi ndi kufuna kuti izango kalambi.
Pena pake timadana kumayu mazafika ntawu itima kambirana chima ndi waza nkazi ndi choti siwa mwano moti tiriri moti pomwe ndi kunena pano ndika malila ndiye hama ndi kwila pankono ndika fuoka ndiye hama ndi limbeza nkongono nasa ina kale kuti nkazi ndi wanga moti saima chita manta kubwela pateni panga ndiri ndeka ndiri winanga kale ndiri ndi zanga ama kubwela fiko kwile nepa tanjalanga.
Chikondi si chikonja.